lady stop. Mina taka kusema nawe kwako top. Wataka nini sema upewe. Unaniumiza moyo kwa jinsi ulivyopendeza. Umenitega si uongo, kidume nimesharegeza. Unipeja po kidogo, nipunguze usongo. Acha kuleta mizozo kwa kaneno kadogo. Unipeja po kidogo, nipunguze usongo. Acha kuleta mizozo kwa kaneno kadogo. Koli koli naye, naye koli koli naye, yeah. Koli naye, naye koli koli naye, yeah. Koli koli naye, koli 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 naye, sumuaji. Koli koli naye, koli 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 naye, sumuaji. Akienda kulia niko naye, akisepa kushoto niko naye. Namfosia kubali, namfosia kubali. Usipoteze time nikubalie. Mina ham ham ham, nama sham 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 usinibanie. Mtoto mzuri umenona, ukimove Singida Dodoma. Mina pata gahoma, wendo na wakinipa napona. Mtoto mzuri umenona, ukimove Singida Dodoma. Mina pata gahoma, wendo na wakinipa napona. Koli koli naye, naye koli koli naye, yeah. Koli koli naye, naye koli koli naye, yeah. Koli koli naye, koli 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 naye, simu aje. Koli koli naye, koli 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 naye, simu aje.
Wanna wait.